Feel right like an money man.
This is in a big rock and I'm love for you.
My darling, my honey, penzi lako mwisho wa habari, halipimiki kwa mizani, kwa halali, kanisani, vigelegele ni kupeleke nyumbani, mambo yawe hadharani. Unaweza kuniacha, na nikapata mwingine, ila msala wa kufanana nawe, anipende kama unavyonipendaga we, kama mapata. Tunavyopendana, sini ndage tunaofanana, kama timu bafana bafana. Uko season girl, episode girl, nampenda nani zaidi ya mimi. Oh baby somebody, you don't need somebody, wallahi. Uko season girl, episode girl, nampenda nani zaidi ya mimi. Oh baby somebody, you don't need somebody, wallahi. Nipendaga we kama mapata. Tunavyopendana, sini ndage tunaofanana, kama timu bafana bafana. Uko season girl, episode girl, napenda nani zaidi ya mimi. Oh baby somebody, you don't need somebody, wallahi. Season girl, episode girl,
episode girl,
oh baby somebody.